Matata, matata. Niko wera prr prr na teki mesoga jini. Na big marash psh psh na seti fiti ya jini. Na teki msupa na dera na vya mebeba kavera. Na vya natesa kitera, ship namba nane kibera. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini. Two pa, leta mbili mbili. Ni na mademo wili wili. Nani na ganji nani washaka pili pili. That amedunga mini. Tiki hiyo muli. Mwambesi bongi luka ingine kasi Kiswahili. Nani na miteneza swing nae katu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Mi upenda wa super gwangi na madiva. Mi upenda nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda nikiwa whiskey uko river. Mi upenda chafua shingo na masilva. We upenda kupika githeri na gas. Twin kwa moka ama ancestor cast. Basi kando form pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wanazi.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina Joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown.
Kanudhu, kanudhu.
Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa madako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wanani judge lakini sijali. Junenda kunyandua mali safi.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.